Fufu made verses.
Nah.
Douchey made verses. AT was popping. That when your OGs, now pay my respect. Mi bado young, see I'm lining my waist. Na tafuta chance, mipango ni kuja kubo kaze. Na central zone ndo analia, eti hip hop is dead. Hizo kelele ni za. Hizo kelele ni za. Hizo kelele ni za. Hizo kelele ni za. Ni jozi ya dushi ya dream ya stamina wannabe. Ni sound ya bufa, sio kwamba tau na quality. Unafosu sela mwakani, umebaki mtani. Na peace kama abit, tamwaje na ujani. Kolabo peke umelipwa, ilikuwa mimi. Bas 16 miezi mitatu, sio mimi. Akina oya nipo, oya tobo, we have a problem. Mule mule, verse ya tatu coded. Ntarwa, jasho kichwani, wesi yo star. Nasikia ume, toa this, nasikia ume kanyaga. Najua miandiko, huso wako, lete fimbo. Utachinjaje mbuzi na uo mtimbo, wezi shivyo. Eti mbuzi 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 na kuita mala tatu. So unataka kuwa the best rapper TZ. Kuna album, kuna EP, freestyle za radio ni ndos nakupa kiki. Unatushauri ya kesho kwa diploma ya NIT. Wanoko wanoko na weka mbali mulize papa. Aya tumemaliza sasa mbono piti kapak. Hizi Rolls Royce zina wenyewe tapakatwa. Hizi level sio za kwako mshamba tafuta chaka. I'm burning up si unaona ili pepo chaka chaka. Fuvu wakati mtoto mzuri mzuri hauna chata. Tabia tabia flani ukuza gigi ukuza manka. Pige na makofi ya kisema endo next rapper. International Max kingereza cha Abduli. Hip hop ni mama uneje kiburi. Unongea sana nkupe shuli. Nasikia umesainiwa na vikoba na kuibia. Ntarudia, nasikia umesa kuna tacha kuibiwa. Hizo kelele ni za. Hizo kelele ni za. Na wajua OGs na pay my respect. Mi bado young, see I'm learning my ways. Na tafuta chance, mipango ni kuja kubo kaze. Na central zone ndo analia eti.
A-Sex, he was pop.